Utatina
Chibi
Unanifanya na wehuka Umezidisha kipimo Nishike nisije anguka Haya ogopa mashimo Niazima mezunguka Kama wewe hayumo Unipe papa mamigebuka Nakombeleza umo Ai, asema ntakupo kitakacho maibu Na kama michezo kikubwa minifumbe macho aibu
Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo geto Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo geto
Umoyo
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Umoyo
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Moyo shapena
Kari unanipa joto Pata fadhari kwenye changamoto Weki mwali ndo wangu wa ndoto Nikipuna kamali nkupe maokoto Kwako sina ujanja Niko lege lege
Lege lege
Unanichanganya ukivaa kanga Nyuma nebe nebe
Lebe nebe
Weka mziki ucheze na msela Niku bebe bebe
Bebe bebe
Washa taa tegesha kamera Tuwakate ngebe Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo geto Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo geto
Umoyo
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Umoyo
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Moyo shapena Sioni wengine pakwe
Ogolenga ni janango Alindogo awelelo Oni haga godimango Nulubato seke shingendo
Mwaniki ulensoka Oni chana ni chapcha masala
Mayo
Dolo yombe
Na kuine pishi kolo shane Na kuita hidi na kukutimizia Kima oba na bane
Kama ni dozi we mseto
Mayo
Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo geto
Dolo yane
Dolo ya kutoka
hey, hey.
Na dugo na kakuja
Moyo kwane
Dolo ya kutoka
hey, hey.
Na dugo